Hudson Radio Sagal America. Saganta Radio Sagal America with a Hagimata Galgal Satila Mauraka Hagsati Sadit Metrobandi Kurani Sagalin did Demi Lama feed the Demi Shenera to Washington DC Rasani Deverson Karakun Mantanjalkam. Arguyan Jimata Guran Watabajin Kurani Tor Babaria Mokum Lamaf Kurani Jahat Kopi Vio Afano Romoti Radoni Fi Television in Sanida Brujir to Washington DC Rasanida Brujir to Jagasujir Tanigal Chumis and Nagaya Ansor Halakits and Kesumis.
Lammi wan Ethiopia kudasagal konkolata container ake saka amanik lensa dabun umusa ni bekamera mata odwar atatam jurton jalne gamadal.
Kopilar kamunkesa President Obama fi itana nisa Joe Biden mati diotana namik aweto kitumol senetin kaimal kana manasirbat wal sirbu jurfite kale laketi lale jajabe selle. Human Rights Watch dabi mirgilman namati falmu kale gabas basaratti oromiyat ratti romiya kesatti haga sadasatti namadi bafuruja alutti hirirahan rakowal kabateni jesani jede motumman Ethiopia tanirratti gaba debi kenne Human Rights Watch akuma duruyu darum dubata jechun dubate lol Ethiopia ti fertira kadio tanakunin akagoyeti seira jedanitti dubbi bultettu hiddoracha dofumale womakdikalla lane miti jedu kopya rake sakto kodu tasana jalanne
Robi Derbejechu wat abajji kudashan bara kumala maaf kudaja lammi wan Ethiopia kudasagal konkolata kontenera fiate kesa kaamani kilensa dabu nukamamani umusani angoni Zambia mirkanesani juru. Konkolata ankun kan Zambia yotau shofera konkolata kan nembro yero konkolati chakana braderban kontenera sana kesa namni rurru kutu akka juru ango tatimani wanturanif angoni Kongo nano dangaratti konkolata kanat absisa Achikesati lammi wan Ethiopia torbatami sadi kesha urtummi bakela gutame duban kaamani argan container rekun yerobana mu torbatami sadi lammi wan Ethiopia kudato kommo kanduan yotau samboda mola kofsina motadu ani gara kudasagalitti guddate sababan dua kana amirkane famu batus feumsa qurtummi baqela sananu kamamani ta umalas jeda mera refilami wan Ethiopia kudasalganu gara mana refa hospitala ni dolati gefa mera shoferi katuref gargaranza akkasumas namni kabirato kolami wan Zambia yotan lami wan Ethiopia lubuna fan shantami afur walin gara ni dolati gefa munifsa mera Jarmean godan tota dunya IOM jarren kana gara lusaka tergudan lafadahanna nyata fi wal ansa fayya kargatan gochuf ya lajira. Kun kantae namota seran ala namade debisan inta u malaje chudan korannan ittifufun ipsamera. Imal tunjara kanasi lumisa Afrika kibadak abuf karor fame kanjedan juru. Garajal kabator bankanati Ethiopia of Ertran egawlitti buwani boda nanno dangabi yoti lameni ratti muddamni hamma tejira. Gabasa Salem Salamon ergite sora dubbis.
Dari la Ethiopia of Ertran ratti wal labanito nini ammatti kabbanu fakkatulle akwarri kesebe kujurutti soda jabdu tijira nami muddam sukejira. Ammalle nyabumman wal sodatani. Akijech ministero defanno Ethiopia bogeta chore dati. Ethiopiani. Lola fi nyabumma Ertran jalqabdusun ufirra debisu fuyu kopiturt wantinu egnelleni wantinu egerille tolchinulleni akka Ertran itti duftet ufirra debisu jechun dubbatu bogeta chon kale yoyu wanjira vio etim ambassadere Ertra ka tokuma motumota jiru ambassadere asmaromillen gram asmaromilleni wanjira biti sani waran akkin barbadin akkan jechun dubbate
yetornet askasi gezetawoch So he wrote it as Albacan too. Nibreti or Malbacan too.
A candidate ambassador Kunene Hammen, Warana, Enumben, Kabena Bada, Horibada, Malakat Bada, Akka, Adunyan, Rakin, Kan Hubat Tufi, Gabasum Baf Neja Chundu, but Bitilamani, you, Waran, Walit, Enutil Cabaret, Waltimor Macha, Turan. Awet Walde Mikhail University, Queens, Kingston, Canada, Jertuti, Barsif to Serat, Akejechi City, Ertraf Ethiopian, Dari, Ratti, Akum Durijer, Ankani, Waltubu in Sadon Tatinu, Dubi Sunchal to Trufejed, Akanjet, Lolkana, Missile Fagoti, Fiotin, Gamgama, Wal Hadani, Tanerat Naman Mir Amejet, Lolikunakuma Durikan, Militia Kana Mojari Salfa, Kalaf Ego Don Tatinu, you, Lola Gudda, Nami Gamlamani, you Mir Amejet, Ministeri Haja La Ertralene, Ipskaleba Setti, Mediani, you, Nami, Walad Suni, Achijratin, Ugam. mirkanese barreswan injirefi lolisunin akkedansa hubatamu male jechun dubbat hodima minister haja ala united states john kerby ethiopia fi ertran walabune america yaddesiti biitulamanu yu serbarkum lama kesba fatan kagan kudani jati indurata korani walirada bat bafatanini nya umarra yokan ammo akkedina walal walirada abu malane jechun dubbatani abi naga dunya lolo egemmo lol ethiopia fi ertra kunin dubbi fala abde rakin jal jirutti waran ume jechun dubbatan
diplomato ta shantama calan kanne ministry den tala america ke sa halat tibulchins president obama wal waranza civilota syria ke sa tikabe jiru qeqani mallatte sun wan amandura baratame himbekamne wan amandura himbekamne fi himbaratamne Tausa Syria ambassador United Secretary Robert Ford dibsani juru hanga barakumala mafkud afrit ambassador America katura Robert Ford jimatar radio sagale America fakaybsanitti galme ministry dan tala ke sabay kan ango ni ministry sanashan tamito koratti mallatte san motumman Syria ratti halella sami rakagagge famugafata gafatu ega argame boda kunisi waran america motumma siria ratar kampi fudatu jajjabe su yotau imamata ero amma bulchi sijiru kan riptelolto tagargaru ngare islamic se kufisu akasumas yaliga ma diplomasi intau ceumsa siyasa siria ke sargam sisu jedu walin walcina ilalanitu President of the United States Barack Obama kamisa kalesa maati namni jala jefame kan Orlando wajjin unfa wal argani juru manad ichisa kan namorti sala wal fakkatan jale lewan walita anke satti dilbata darbe halella baname namni afurtamisa gala jefamuf kan nembro shantamisa di madawni adatama gabasa Ramon Taylor Orlando ra erg tujube des
Tayyar President Makan Air Force 1 jedam inna kale sabufata tayyara sadarka addunya Orlando qubatut Mr Obaman gaddifu lasani ramul atatur yero hoji sani marsalam mata inna halella won daqaban gadd ramul atature walin wal fakkata jechunis mira namajjebe suf nama gaddut ramul atature President Obaman kanadras Sandy Hook College Virginia Tech Charleston San Bernardino Amma Mosena America ke sattifit insa sahamar akajedame Orlando rat ergara watame bod bakka dadda targamani mati gaddit dagame inna jajjabeisan haluma wal fakkatutu fula sanira argamature mati won gaddiragae dumfan ergada watani bod Obaman yero kanat halella manasir bahal kani pulse jedamu ratra watam gocce shoror ke summa qofa otuntan jibbin sawa sajalalle won sala wal fakkata ratra watame jedan
you can't break up the world into us and them
nufisani jettanitin dubbi gargarbasu indande kan jenne gargarbasu indande gare tokko bifisani yokana mo amanti sanitin moggat basu yokana mo enakki jalatan ilalani moggat basu barbaachi samiti yoyyo ammo garke netti debine nami cuftinu yu akkanamat ulfin qabachu male
Kanirra deddebi'uudhaan namni meeshaa waraanaa bitatu achi as dhuftisaa qoratamuu qaba seerri to'annaa qawwee cimaan bahuu qaba jechuun kongirasa biyya isaaniitti himaa turan Obaman amantaa imaammata isaanii kana kaleessas cimsanii dubbatan. Maatiiwwan isaan guyyaa sana ofitti qabuun jajjabeessaa turan ajjechaan itti dabalaa akka hin raawwanne tarkaanfii cimaan akka fudhatamu nagaafatanii jedhan.
We can't wipe away hatred and evil from every heart in this world. But we can... We can stop some tragedies. We can
qalbina ma dunya tana cufkeessa jibba famen basun danden tatulle bala hagto kudabu danden lubbu hagto kubadirra olchu fa danden fedi jarbi yinaga do wulle yoqaro tane agto kudabu danden
innat umurada wonna sani Orlando Obaman itana presidenti Joe Biden walin tawudan bakka yadanno kannen umanif magalatti ke satti qopayr darara kaani jiran Yero kanas jiraattonni magaalatti presidentichi inna magaalattiin gadda keessa buutee jirtu kanatti daawwachuu isaaniif galateeffataniiru.
But as a human being I have great respect for him and from what I've seen him speak on the news this is
akka namaatti kabajaa guddaan qabaaf oduu irratti innaan isaan dubbatan akkan dhagayetti garaa isaaniirraa fuudhanii gaddan baay'eetti dhagaame kanaaf galateeffachuun barbaadaa jedhan. Jiraattonni kabroonillee pirezidantiin keenya bakka nuti jirru dhufanii an isin waliinan jira isinan deggera innaanuun jedhan yaadi keenya nu haara'aa jedhan guyyaa guutuu guutummaa Ameerikaa irraa daawwattoonni dhibbaan lakkaa'aman Orlaandoo dhaqanii bakka yaadannoo namoota dhumaniif qophaa'etti argamuudhaan kabajaan yaadatanii jiran. Gaddisaan torban kana keessa darban kan isaan baachuu danda'anii ol ta'ullee dubbataa jiran.
Dubartiin seera tumtoota Biriteen keessaa tokko ta'an kan ajjeefaman kaleessa yoo ta'u jarreen mirga leellisan isaaniin ajjeefaman jechuu shakkii jiru. Poolisoonni dhimma kana qoratan Konyaa Joo Kaaks kan Yorkshire keessa dhugaadha yookiin soba jechuurraa of qusatanii jiru. Namoonni jaan argan akka jedhanitti umriin isaa 52 kan ta'e namni Thomas Meyer jedhamu kanuma naannoo sanaatu seera tumtuu kana yeroo sadii haleelee san booda immoo waraane Britain First yookaan immoo Britain jalqaba jechaa ture jedhu. San booda haadha ijoollee lamaa dubartii ta'an ituu dhiigi isaanii lola'u rifeensa mataa isaanii qabeetu lafarra harkisee jedhaniiru. Paartii xiqqoon mirga leellisu Britain First jedhamu Britain gamtaa Awurooppaa keessaa akka baatuuf waggootii hedduuf duula gaggeessaa ture. Paartiin kun ajjechaa kana keessaa akka harka hin qabnee fi haleellaa gaggeeffame kabalaaleffate ta'uun ibsameera. Ajjechaa gara jabinaa kana ittiin ka'umsi isaa maal akka ta'e poolisoonni qorataa akka jiran yoo ta'u karaa lamaan ilaalaa jirraa jedhu maddi poolisii kun akka jedhanitti namni ajjechaa kana raawwate paartii mirga leellisu waliin hidhata qabaayi ka jedhuu fi sammuun nama kanaa fayyaadhaa ka jedhuun qorataa jiru. Mana isaa keessaas ragaa arguuf sakatta'aa jiran. Loltoonni humna addaa kan Iraaq gamoo bulchiisa magaalaa Faluujaa hidhattoota Islaamik Isteet harkaa har'a to'atanii jiru. Kunis magaalattii deebisanii to'annaa jala oolchuuf yeroo baatii tokko guutuuf jedhuuf egaa waraananii booda. Maadhee jabaa garee Islaamik Isteet ka turte Faluujaan humnootii Iraaq kanneen haleellaa samii irraa Ameerikaan gaggeeffamaniin hidhattoota magaalattii keessaa baasaa jiru oduun keenya kanuma.
Kamaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan oromootii qophiiteen irratti har'a qabdannu bilbilaa nu barreessa qophiiteen deeggii jalqabne gara daqiiqaa 13 Itoophiyaanii amma immoo sirbaa kan dirsanii kenneetiin Dana Summers.
Make me proud.
dana samarsi galateeffannee waan akkas dabarte amma qasoo hojjetantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromootiin yaad qabdannu barreessanuu bilbila horn@voanews.com iimeeli kenna afaan oromoo @voanews.com ammoo maqaa feesbuuk iimeeli feesbuukii kennaati yaad qabdannu waan dunnu barreessuu dandeettan gam kaaneen ammoo televizyiinii irrallee nu caqasuu dandeettan qopheetan yooyyuu hedduu halkan saati shanii fudha akka haqsaatii jahatirra deebiinis saatilaayitii naayil saatiin jechuu waan afaan dabarra. Amma qophii reefuu jennetti dabara dhaabii mirgalmaan namaatiif falmu Human Rights Watch akkuma kaleellee dhageettanii hiriira Oromiyaa irratti nama 400 caalutti ijjeessanii jedha wanti hiriira nama baase fal argachuu baannaan hiriirri akkana waan dhaabate hin fakkaatu jedha Human Rights Watch gabaas fuul 61 qabu kalee baas keessatti mootummaan Itoophiyaa illee tan irratti deebii kenneetiin Human Rights Watch dhugaa hin dubbatu tan hin hubeennaa jechuun deebii kenna tan irratti tigistii. Gammee qorataa Human Rights Watch damee Afrikaa Felix Horn kalee dubbifte waan hafe ardhaaf bulfanne kutaan lammeessotana tamootummaalleen ittaana tigiste.
Torban kana keessa dhaabbanni mirga dhala namaatiif falman lama mormii Oromiyaa irratti gabaasa baasaniiru. Dura Komishinii Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa kaleessa immoo Human Rights Watch. Sababa mormiin Oromiyaa ittiin ka'e kaasee amma miidhaga'etti gabaasni dhaabbanni lamaan kun dhiheessan garaagarummaa qaba. Lakkoofsi namoota mormii Oromiyaa irratti du'anii akkasumas hidhamanii dhaabbatoota kanaan kennames addaani. Ministirii dhimmoota Kominikeeshinii Itoophiyaa Obbo Getaachoo Raddaatiin adda addummaa kana akkamitti ilaaltaa jenneen.
እዚህ መሬት ላይ ያለ የኢትዮጵያ ሂማን ራይትስ ኮሚሽን ያደረገው ጥናት አለ።
ቆራኖ ኮሚሽን ምርግ ነማ ኢትዮጵያ ቆራቴ ላፋ ጅርቱት ጅራ Human Rights Watch አሞ ዱጋላፍ እንጅር ፈጎታይ በረሶ ካን ቆራቴ ዱጋን ጅርቱለን አከሱማ ገርገሪ ፈጋት akkuma dhaabii lamaanuu gargar fagaatu gabaasilleen gargar fagaata adootan jennu Human Rights Watch lakkoofsa kana onkololeessi dabre keessa baase gaafiin ta'een ammoo jeequmsa kana keessatti jedhanii tana keessatti jalqabde gaafa jeequmsa suni jalqabdeeti jedha isuma lakkoofsa kana akkamitti ittiin dabaliinitti nu ajaa'ibsiis malee tana achi wanti an jedhin jirtu.
Human Rights Watch irraa ammoo qorataa Itoophiyaa fi Eertiraan ta'e Felix Horniin gabaasni keessan. Tarkaanfiin humnoonni mootummaa namoota mormii Oromiyaa irratti hirmaatan irratti fudhatan hangara jabinaan guutamee fi barbaachisaan hin turre jedha. Karaa biraatiin Komishiniin Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa immoo tarkaanfiin fudhatame hundi madaalawaa akka ture dubbata. Kanarratti ati maal jetta jennaanin?
Yeah, I mean, certainly we don't see any way that they can define the use of force as proportionate.
Waan jarii tarkaanfiin humnooti mootummaa fudhatan seera qabeessa nam jechisiisaa hin argine. Nu barattoota karaa nagaatiin karaatti bahanii roorroo fi rakkoo qaban himatan qawween hadhan jenneetiin galmeessine karaan kun gonkumaayyuu madaalawaa miti adootan jennu namii 400 caalu ka lubbuu dhabee jennu kunin odeeffannoo jar kanaa cufaa hin qabnaa jechuu kennaa miti jarii gaafannellee cuftinu deebinuu kennu barbaadee jechuullee miti akka mootummaan odeeffannoo tan ukkaamsee bahuu dhowwammoo inuun beenna beekama. Taatullee karuma dandeenyuun qorannee maqaa nama 300 lafisaan itti jeesanillee galmeessine argine. Warri suura isaanii galmeessinilleen hedduu kanammoo qorannetti argine dhaabii siyaasaa ala taa'ee cuftinuyyuu sila hojii akkana hojjechuu malle koomishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaa ragaa kan eessa akka argate nuun galle ifallee miti bulchoota mootummaa dubbismoo dhugaa dhuguma warra hidhame dubbismoo warri laan argi dubbismoo nuun galle.
Mormii Oromiyaatiin walqabatee dhimmoota gabaas Human Rights Watch irratti xiyyeeffate keessaan biraan hidhamuu weellistoota. Gaazexeessitootaa fi hooggantootaaf miseensota paartii mormituu keessumattuu kan Koongirasii Federaalawaa Oromoo Baqqalaa Garbaafaati. Namoonni hidhaman kun haala mana hidhaa keessatti itti qabamaa jiranii fi dhimmi isaanii akkaataa mana murtiitti ilaalamaa jiru irratti waan nu ibsitu hoo jiraate jedheen Felix gaafadhe.
Odeeffannoon nu qabnu haalli Baqqalaa mana hidhaa keessatti itti qabamee jiru akka malee badaa waan nama suukaneessaati. Taatullee wanti inni jiru cuftinuyyuu wama asiin duratti mana hidhaa Itoophiyaa hedduu keessatti godhamee wal fakkaata. Kophaatti nam hidhuu, doorsisu, ulee hamaamtuu nam dhaanuu wanti akkana kun mana hidhaa Itoophiyaa keessatti baratame. Ammallee nama kum hedduutti mana hidhaa Itoophiyaa keessa jira. Harki caalaa jar kana mana murtii illee hin geessine achillee himni himatamnallee.
Akkuma yaadatamu mootummaan Itoophiyaa namoota qulqulluu mormii Oromiyaa irratti lubbuun isaanii badee gadda itti dhaga'amu ibsee maatii isaanii jajjabeessuudhaa fi gumaa kaffaluudhaan waadaa galuusaa hin yaadatama. Qorataa Human Rights Watch kanaan qorannoo gootan keessa carraa maatii namni jalaa ajjeefamee dubbisuu dandeechaniittu ta'e gumaan kaffalamuu dhageechaniittu namni gumaa nyaatee jira jedheen gaafadhe.
So we spoke to a number of individuals whose children had died. Some were in Ethiopia. We spoke to them, but it was just after the event had happened. So several months ago. And then other individuals we spoke to.
Maatii ijoolleen irraa lubbuu dhaban hedduu dubbifne. Eegii isaan ijoollee isaanii dhabanii ji'uma xiqqaa tokko turran mollee dubbifne. Jarkaan ammoo jara baqaaf biyya ba'e dubbifne. Mootummaan dhiigi ijoollee teennaa nuun baafne nullee hin jajjabeessinee jedhaniitiin nutti mane. Wanti taa'elleen suni.
Gara dhuma gabaasa isaarratti Human Rights Watch Komishinii Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa mootummaarraa walaba jechuun hin ulfaata. Kanaafuu mootummaan Itoophiyaa qorannoon walabaa qaama mootummaa wajjin hidhatan qabneen akka godhamu gargaarsa akka godhu waamicha dhiheessa. Kanaaf deebiin keessan maali jennee ministeera dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa gaafanne.
የኢትዮጵያ ሂማን ራይትስ ኮሚሽን ያደረገው ጥናት አለ። ሂማን ራይትስ ደግሞ መሬት ላይ የሌለ ሩቅ ቦታ ያለ
ገባሳ ሞቱማን ባሴ ጅርካ ሂማን ራይትስ ዋች ባሴ ሞቱማን ኢትዮጵያ ገባሳ ላፍጅሩ ባሴ ሂማን ራይትስ ወሞ ዱጋ ላፍንጅር ፈጎታ አይቲን በረስ ዱጋን ጅራቱለ አከሱማ ዱጋን ሱንለን ገርጋሪ ፈጋት
ኩማን ሰገንታ ከለይሰ ከይሰት ጀዴ ገባስ ሂማን ራይትስ ዋች ከለይሰ ባሴ ኩን ጥየፈቱ ሞርሚን ኦሮሚያ ጂ አሰዳሳ በረኩ መለማፍ ቁደሸን dura ginciitti jalqabuun gaafa dhagaamee jalqabe amma ji'a darbee jechuunis caamsaa 2016tti. Kanarraa ka'uudhaan waan dhaabni keessaan argeef dhagaa irratti hundoofte haalli Oromiyaa amma maal akka fakkaatu nutti himuu dandeechaa jedhee Filiks gaafannaan haa xinnaatu malee mormiin ammas Oromiyaa keessa jira jedhee.
So it's, I mean, there's a lot of fear in Oromia right now. I mean, I think that's quite clear because of this crackdown. There's certainly not
Oromia keessa ammantana sodaan guddoon jiraachuun mirkana waan mootummaan isaan tolchetti isaan sodaachisa. Oromiyaan ammallee humna waraana jal jirti. Nam hidhame keessa hedduutti hidha yaa'uilleen mirkana taatullee ammatti ammallee nama hedduutti hidha jira. Wanti isaan himataniinillee hin jirtu.
Dhumarrattis qorataan kun haala mormiin Oromiyaa mootummaadhaan itti qabame laalchisee sodaa guddaan qabaa jedha.
Mormiin Oromiyaa tun taha jalqabaatii miti. Fakkeenyaaf bara 2014 mormii akkana Oromiyaa dhihaa keessa ambootti bahaniin duubatti wanti mootummaa rakkoo tana hiikuuf jedheetiin falinni qoratilleen hin jirtu. Adoo mootummaan gaafas rakkoo isaanii hiikee fi mormiin ammatu hin dhuftu iyyuu fataati. Mootummaan gaafii tanaaf deebii kennuu baannaan mormiin waan dhaabbatti hin fakkaatu tana sodaanteenna.
Gabaasni Human Rights kun biyyoon alaa mootummaa Itoophiyaa karaa adda addaatiin gargaaran oggaa humni nageenyaa mootummaa Oromiyaa keessatti dhiiga namaa hedduu dhangalaasan guddina Itoophiyaa dhaadhessan jedhee biyyattiin akka guddattu hoo barbaadan dura mirgi namaa akka kabajamuu fi warri miidhame haqa akka argatan gochuutu irraa eeggama jedha. Anis qophiin gabaasa Human Rights Watch fi Komishinii Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa baase irratti kutaa lamaan isinii dhiyeesse kanumarratti hin xumura. Nagaatti.
Taammaan tan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaal qabdaan nu barreessaa nu bilbila qophii teenye gargaraarraa caqasuu dandeettanii televizyiinii irraa feesbuukii irraallee waan hedduu nu bilbila nu caqasaa jecha waan hafe dabarra.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Shoror keessummaan ardii Afrikaa hanga tokko keessatti akka hamaatti fufee jira. Gaanfa Afrikaa keessa ka Somaaliyaa keessa maadheeffate garee Al-Shabaab aleellaa of wareegdummaa raawwatuun irra deddeebi'ee buufata xayyaara Moqdishoo kellaalee mootummaa Somaaliyaa hoteelota aangawoonni mootummaaf namoonni daldalaa yeroo hedduu keessatti argaman irratti fuulleeffata. Gareen kun qiyyaafata isaa gara Keeniyaattis deebifatee jira. Naannoo biyyoota laga Chaad keessa Boko Haraam Naayijeeriyaa gama kaabaa Kaameeruun Chaadiif Nijeeriin haleeluu itti fufeera. Afrikaa dhihaa keessa immoo gareeleen shoror keessota hoteelotaaf bakkee bashannanaa irra hedduu warreen gama dhihaa itti argaman irratti haleellaa oofu. Bara 2015 keessa fooyya'ina ijoo argame keessaa tokko shoror keessummaatti duuluuf walta'insa sadarkaa addunyaa fooyya'uudhaan hojii shoror keessotaa kadaangaa darbee raawwatamu wal hubachiisuun jalqabameera. Fakkeenyaaf biyyoota naannoo laga Chaad keessatti Bookoo Haraamitti duuluuf jecha gamtaa humnoota wal ta'anii ka biyyoota adda addaa irraa walitti dhufantu uumame. Biyyoonni gaanfa Afrikaa immoo walta'insa isaanii cimsuudhaan Al-Shabaab Somaaliyaa keessatti duuluutti fufan. ዩናይትድ ስቴትስ ሚቾን ሼተር ካምፊሳን ዶርሴሰ ሾሮርኬ ሶታዳ በምሲሱፍ ጎዳን ረት አካን ህርማታ ጅርቲ አሜሪካን ኡምኖቲ ሶማሊያ ወሊን ተውዳን አልሸባብ ረኢባ ካውዳን ገሬንኩን ኩታሌ ሶማሊያ በከንቶ አቴጅሩ ኬሳ ዳበምሲሱፍ ኡምኖቲ ገምታ አፍሪካ ደግራ ጅርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምቹማ ፈረሸሮ ኬሱማ አፍሪካ ካባ ኬሰ ጅሩኒ ደግርቲ ከራሰ ገንታ ካናስ ጀዳ ጉላላንኩን አልጀርስ ቡርኪና ፋሶ ካሜሩን ቻድ ማሊ ሞርታኒያ ሞሮኮ ናይጄሪያ ሰነጋሊፍ ቱኒዚያ ወሊን ደንዴቲፍ ወልተኢን ሰወራና ጭምሱ አከሱመስ ሲቪሎኒ ካባ አፍሪካፍ አፍሪካዲያ አተሚን ሾሮኬ ሱማ ጣከዱላን ደገሩ ረት ኦጀታ ቱርቴ ሰገንታ ፈረ ሾሮኬ ሱማ ዩናይትድ ስቴትስ ማለቃን ደገርቱ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ኬንያ ሶማሊያ ታንዛኒያ ኡጋንዳ ብሩንዲ ኮሞሮስ ሩዋንዳ ሲሸልስ ሱዳን ክባብ ሱዳን ኬሰት ኦጂረ ኦላ ከነን ፊንጣለ ሱማ ሆከራን ጉተሜ ሆገናን አደባሱፍ አተሚን ዴቢ አከከነን ቆጴሱፍ ቢዮቲ አፍሪካፍ ፍሮተን ኬኛ ከሞቱማ ህንተኢኒፍ ሞቱማ ወሊን ምቹማ ኬኛ በበልፈታ ጅራጀቹዳን ኢታንቱን ሚኒስትሪ ኢማ አላ ኢሞቲ አፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ዱበታኒሩ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ዩናይትድ ስቴትስ ዲሞክራሲ ነገኛፍ በዳድነ በበልሱፍ ሞቱሞታ አፍሪካ ወሊን ምቹማን ሆጀቲ ጅራንጀቹዳን ጉላላን ሐራ ያደሳ ጥምሯ
ከንከና ኦሊት ደገሰን ኢብሰ ጉላላ ከኢማመተ ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ቱሬ
ታምጀጋሶ ጅርተን ቱራደን ቪኦኤ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ መያማ ኦዱ ዱማቲብ ጃላኔት ሰንዴቢሳ
ሮቢ ደርበጀቹን ዊጣታ ወጣበጂ ኩደሻን ባራኩ ማላማ ኩደጃ አለሚወን ኢትዮጵያ ኩደሰገል ኮንኮላታ ፈኡምሳ ኮንቴነራ ፈኤኬሳ ቅሌንሰ ደቡዳን ኡካማሙዳን ዱሳኒ አንጎን ዛምቢያ ዱበታጅሩ ኮንኮላታን ኩን ከንዛምቢያ ዮተው ሾፌር ኮንኮላታ ከነምብሮ ብራ ሮብረ ደርበን ሰገሌ ኢዩፊ ዋሩሩ ኩቱዳጋኒ ፖሊሶ ተቲ ዋንጋባሰኒ ኮንኮላታን ሱን ዳበቴ ሰከታሙ ደንደኤራ ገረጀል ቀበቶር ባንካናት ኢትዮጵያ ኤርትራ ነገውልት ቡአኒ አስናኖን ዳንጋብዮቲ ለሜኒ ሙደምሰከ ሰከጅሩ ኢፍሰሜራ ዲፕሎማቶ ተሸንተመጫላን ከነ ሚኒስትሪ ደንታላ አሜሪካ ኬሳ ሃለት ቡልቺስ ፕሬዝዳንት ኦባማ ወልወራንሰ ሲቪሎ ተሲሪያ ኬሳ ጥቀበጅሩ ቀቀኒ መለተሱን ዋናማን ዱራበራተሜ ሂምቤክኔፊ ካን ቤካሜ ሚቲጀቹ ሲሪያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ከቱራን ሮበርት ፎርድ ኢፍሰኒ ጅሩ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ባራክ ኦባማ ከሚሰ ከሌሳ ማቲ ነምኒ ጀላ አጀፋሜ ካን ኦርላንዶ ወጅን ኡንፋዳን ወላርገኒሩ መነጢችሳ ነሞ ተሳለ ወልፈካታ ወልጃለተን ኬሰት ዱካሰ በነሜን ነምኒ አፉርተሚ ሰገል አጀፋሜ ከኔም ብሮሻንተሚ ሰዲመዳውን ኒያደተማ ዱበርቲን ሴራቱም ቶታ ብሪቴን ኬሳ ተኮታ አንካን አጀፈማዮታው ጀሬ ምርገሌል ሰኒን አጀፈማን ሻኪ ጀዱ ፖሊሶን ዲመከነ ቆራታን ካንኮኛ ዮክሻየር ዱጋድ ዮካን ሶበጀቹራ ኦፍቁሳታኒ ጅሩ ሎልቶኒ ሁምነ አዳ ካን ኢራቅ ገሞ ቡልቺሰ ማጋላ ፈሉጃ ሂደቶ ተስላሚክ ስቴት አርካ አር ፍዳታኒሩ ኦዱንከኛ ካኑ
ኑለን ቆፒቴን ፍታቻ ያው ጅር ቆፒቴን ረቲ ያት ገብዳ ኑ በረሳ ኑ ቢልብላ ሜትር ባንዴ ነፋ ኖሮ ሞራ ጨቀሱ ደንዴታን ሜትር ባንዴ ኩዳኒ ሰገሌ ዲዳሚ ለማፊ ዲዳሚ ሸኒ ናይል ሳቲ ረተሞ ቴሌቪዥን ራኑ ጨቀሱ ደንዴታን አዶ ታንጀኑ ናይል ሳቲ ረተልካን ሳቲ ሸኒ ፎለካ አክ ሳቲ ጃ ደቂቃ ሶልዶማቲ ቆፒቴን ረዴቢና ከምካን ነሞ ሰኒለ ላምዱ ወላም ላምዱ ወሻን ሰገል ሰገል አፉር ላም ኤክስቴንሽን ኩዳኒ ሰዲ ረት ቢልብላቲ ቆፒቴን ነርሌ ራ ያት ከሰነለ ኑ ከኑ ደንዴታኒ ፌስቡክ ረለ ተፋ ኖሮ አት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ወጀታኒ ኢሜል ሲን ራ ቆፒቴን በሬ ላይክ ጀሮ ተጣኒ ኮምፒቴና ቸራል ያርጋቸው እንደታኒ ሆርናት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ነሞ ኢሜይልከን ካርገር ጋራን ወርጉ እንደታኒ ጋምከና ወጣቶ ለገረ ነጋኑ ቱራ ስለንታፋና ማረጃ ጋር